nga tuli mu kisenge tonsuulirira nga nnyo mwami nasse kufumba ololeero talaata yange njikutone edde ogitwale tusabe mukama tukuume mu bufumbo waffe ololeero talaata yange njikutone edde ogitwale tusabe mukama tukuume mu bufumbo waffe
kuno mazima lumba desanyu nomu kwano mutali titibwa mugwana nsolo ndairo kumanga muno mubire mubulungi wendi tonenya kulwawo mama nganja kustadinga tegende yeku bwebantondera kati tutambule
kyekyo
gira tukumbe
kyekyo
chenjoya
aha gadeta mwami wange
ine digobe
chejo
so munaba
chejo
akawo karo
aha gadeta mwami wange
ndumo mubi
chejo
masaji kagara
chejo
akapunga nyemu
aha gadeta mwami wange
kati tutambule
chejo
jira tukumbe
chejo
Change your
life.